Seu
The Passa Music.
Life is good.
Hey, Sprag on the beat.
Najua naishi na mwanga, siogopi giza, ni kujipanga, hakunaga miujiza. Ukiona na paa kanipa visa, saa gold visa. Mswahili wezi kuntisha kwa pizza. Niko busy judge me, can't you see? Mwaga chele mi mchezaji, saka pesa MC. Malaika ni devil, funge mdomo, ushuru haulipi. Nachezea maneno high level, nite HRP, HOP. Nawakilisha mita, hakuna VIP. Nisha washa mshuma, walo tangulia RIP.
Wanakuja kunibib, na nikipiga wapoke. Navyozidi kwenda deep, na nikilenga sikose. Funga mdomo usionge, usionge, usionge. Funga mdomo usionge, usionge, usionge.
Eti kupiga mabovu imekuwa noma eh? Imekuwa noma. Unatoka povu umekula foma. Ewana noma. Ungeweza kuteka ngekuwa Roma. Genius, naono sicho ona. Sikia weze kona, mitagazo ni kichana ushe soma. Only God can guide, can judge. Weka mkwanja, chiku K in charge. Only God can guide, can judge. Weka mkwanja, chiku K in charge. Yo, in charge. Life is good. Asante Mungu na so nga. Mikazo tu ilenga nga. Tena siish kwa kito nga. Domana na kufata tunabo nga.
Wanakuja kunibib, na nikipiga wapoke. Navyozidi kwenda deep, na nikilenga sikose. Funga mdomo usionge, usionge, usionge. Funga mdomo usionge, usionge, usionge. Wanakuja kunibib, na nikipiga wapoke. Navyozidi kwenda deep, na nikilenga sikose. Funga mdomo usionge, usionge, usionge. Funga mdomo usionge, usionge, usionge.
Show them, let me show them. 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 Let me show them.
Let me show them.
Yeah.